Ayo tarikori tarikori ayo muriro tarimosuma ayo mwancho tarigotama ayo bunyansi butarikuma quando sirio boso kuime quando sirio masa kuime quando sirio bokenume quando sirio botindume quando kiriro kobo kona inchembio ke sese nine nibo na inchendimo ke tata nigo te bakate no ke babisa babite bakaba basuke igo togiwe igo bakwe igo togiwe igo bakwe mento achini kaniweka kati mento akati kaniweka ju mento achini kaniweka kati mento akati kaniweka ju igo togiwe igo bakwe
nyingi baraka zako zinashukanga kwa wingi gimana duto rabi wewe ni msingi sifa zako kweli zinapita barahini na magoyo chonga donga goero kamano inichoyo duto le mmonya kathano in milon iloso duto in miwan ni warakucho in milon iloso duto in miwan ni warakucho anate nyingi malo iberi nyasae
Can you wake up? 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 Can you wake up?